Talata sappo e tati lewru Oktobre hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso yannde joyi e mintaaji sappo e joyi habaruuji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Sembe habaruuji meɗen hannde en haalan dow keɓol Barjaari indiraani prix Nobel ko hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso hano fedde PAM fedde leyde duuniyaaru hawjiino filla keƴoro ñamri nder leyde duuniyaaru kan heɓi Barjaari ɗi ɗum du dalila tinkinaaku fedde nde en nden nder golle mum. En kala nduni fa hannden dow wartiraaɓe ƴuuda to en dan leydi Algérie ɓiɓɓe leyɗe Afrique to en dan nango a leydi Algérie gadda ɗo en dan nder huɓere Agadez. Yewtere pindinol studio Kalangu waɗan hannden dow filla moɓol kosan en du inna ko sukaaɓe ko kete seni no woodi laawi kanaɗi tokke ko kosan ɗo en dan moɓe nafa sukaaɓe. Barjaari mawni indiraani prix Nobel ko hitaande duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso fedde PAM fedde leyɗe duuniyaaru hawjiino filla keƴoro ñamri nder leyɗe duuniyaaru kan hokka Barjaari ndi enɗan ɗum ndu ni dalila tittinkinaaku fedde nde enɗan nder golle mum illa hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasso tati e jeetati fedde nde enɗan woni ɗo enɗan nder leydi Niger no gollida himɓe no wallira ɓe keƴora duka har ko darata filla ñamri. Se kettinoɗen ko Sori Wan ardiɗo PAM ɗo enɗan nder leydi Niger wi Olivier Aksoba wi ɗo majjum gam famtinde himɓe.
Les paysans travaillent dans
les remoɓe e duroɓe no ɗon golla ley wakkati cattuɗo ko woni no torriɓe saatu fuu ɗum du nder battumaje baɗɗe ɓe goni ɓe golla. Nden PAM fedde leyɗe duniyaar hawjiinde filla ñamri walliti nder fi ummintilol gese baatuɗe e ladde sanne ngam wallitidde duroɓe e remoɓe. Nder duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati min ummintinana hectare uji ujunaaji capanɗe joyi e jeɗɗi ko laati no gese baatuɗe noon. Min mballititana remoɓe ɓen far ndemal ɗon kaden da min jeƴƴito hokkude sembe lumaako koɓe kebta e ndeman ɗum kam woni fadde maɓɓe sonnoyde ɗum miɗa e koye amin codata ɗum ceede keƴuɗe ngam PAM fadde mum nannude ñamri sottanana ko waɗa nder
ɗum.
Dogon duci région do so loktoroje mum do himɓe hamre nanguɓe ñawu welaɓe ɓe enda himɓe ɗiɗo bawa tawrede ko ñawgu endan sattahe mu en sannese goto du fande keɓaɗo mo ñawgu endan sattihe muɗum amma fande no ɗum halirani endan filla ñawgu hulƴinaki sanne nder cakantararde endan hanono docteur Soumana Harouna loktorojo ton endan nder loktorore dogon duci de endan halirani ɗum Abdelaziz Dan Yumma gam famtinde himɓe.
La campagne CPS
sigila gatteɗo kokkol himɓe safareji o no sigila noon garɗo ɓeyditi e sigila ƴewtinaki sukaaɓe weelaaɓe. Ndenne ɗum wallimin heɓude laasaabugom e hokkude dimma sukaaɓe weelaaɓe ɓe ɗum sattayi e mum sanne dow hemre pecce ɗiɗi ɓe ɗum satti e mu du ɗuuɗa sanne. Nder toykaake amin kimin gaɗi min ji'i ko ɓe lebbi jeegom warde sappo e go'o non ɗum ƴewta ko waɗi ɗum du woni no nder wakkati ndungu noon to inniraaɓe maɓɓe accata ɓe njaha ngaɗa golle gese.
Himɓe leyɗe Afrique ujunere e keme jeetato e woygu e jeɗɗo di wowa ton e nden leydi Algérie alal sappo e goho lewru Octobre hitaane duuɓi ujunaaje ɗiɗi e lasso duuɓe jottinaaɗo e nden nder huɓere Agadez ɗo e nden nder maɓɓe no woodi ɓiɓɓe leydi Niger worɓe rewɓe kan fuu e cukaaɓe ɓiɓɓe leydi Yacine sappo e tato goo e nden se kettinoɗen ko woɓɓe maɓɓe mbi'i Moussa Mamman.
Ɓe gatta kena nder ko watto loreji nogayi ko riwa leydi Algérie ɓe do fuu no ɓiɓɓe région Zender non say kettinoɗen ko woɓɓe maɓɓe kaali.
Ba ñaami du lawol saɗornano neɗɗo baade no hiɗi silla du ɓe jaɓata lorde dartako de gonga saɗorna e torna tan woni du laabi ɗi
enwallahi min diwani miɗen gartire mi wardi sukaaɓe duniyaji innora e maɓɓe tokkaami komin ñamata wala komin jarta wala asamak balɗe men joygo tonɗe balɗe an joygonmi mi sella.
Comité région kawjuɗo filla bonandaji e wallirde nimɓe hoƴani teddegi ɓe nimɓe soƴƴitaɓe fadde maɓɓe yettinede nder région ji maɓɓe halal toɓe ƴuwayi idi saybu hoorejo comité on.
Nous avons déjà
no wodi himɓe comité amin go jehuɓe ton to maɓɓe sogeji du no gondi he maɓɓe ton gam renude himɓe diyan eko ñaame fuu himɓe jaranama min gaɗaniɓe du ñagueji
nonni saru sikawji do cellal bibbe mo region itti fedde golloobe e yarde nder nokkure nde laatiɓe no ɗon eto cellal ɓe nimɓe riwaaɓe e ƴewde sako ɓe gondi e ñaw corona virus ngunnaɓe gonda laatiɓe no wondi e ñaw corona virus ɓen do no paddoyte ndeggo to mburto fande mu'en horrede nder nokkuje muɗum to ƴuwoy
har ko darata ni fille natol lokkol ko hitaani hikka de enɗen toon bankilare hannden ni de en daari ref keƴoron hakkillo fuu kegol tawade cakantararde enɗen ɗum du dalila cakantararde enɗen no tawa takkol leydi mali e leydi burkina faso hasan garba ardiɗo sarusi kawjiɗo fille jandeji nder nokkurde enɗen ni wi'i ko laabi fuu adama ko watta natol lokkol gol enɗen waɗa sappo jo lewru octobre hitaani duuɓi ujunaɗiɗi e laso nani ko wi'i yousef ilo watt ngam famtinde himɓe dow majjum
l'état d'urgence sécuritaire
laabi dena gattaɗi nder bankilare fuu ɗum ƴewta kam woni ɗum ƴewtana nder nokkuje to rafi ndenagu heƴo rayɗon fi odu waɗi ko lekkoloji ɗuɗɗi maɓɓama rawani laatiɓe sukaɓe hewɓe kamɓe gonno janga nder mun bakab ɗum ɗon wala hen jande tokkitama waɗede na ko kantol hitande nde laabi ɗi horeɓe hawsu koƴi ɗi kolli ko ɓiɓɓe wuuro e janguinoɓe no mbawi gaɗirde golleji muɗum no jiɗi ko janguinoɓen kani wadde woni ɓe kinno iyaka ɓe andinama ɓe tindinama duddo filla on ndeni no woodi habaru kanɗo hokkede fuu no woodi neɗɗo moɓe jahata tomo
ko tefe nder hawju laamu démocratie kanni woni denaku himɓe heɓo ferodirol du fuu to waɗu caka himɓe ɗum enɗen ni hannde nde en daari har ko wonno waɗa nder cakantarare meɗen nde enɗen e habaruji ɗi himɓe gonno keɓa ɗum enɗen ko himɓe gonno ƴama kan woni noyrafi keƴoran hakkillo fukingo go enɗen ni wonno ɓuytira sembe maral démocratie nder leyɗe meɗen se kettinoɗen ko Abdourahmane Idrissa jon andal dow laabi yaadu yeeso himɓe kan fuu e leyɗe o janguinowo du fa hannde nder université e leyden mo hollande ko o wi'i Olivier Aksoba wi dow majjum gam famtinde himɓe
dans les zones déjà où il
nder nokkuje ko illujon no gondi e rafi keƴoram denagu no tiiɗi filla laabi démocratia gadde leymu gam filla sigilade cuɓaki nder nokkuje ɗen wala hen ardiɓe hawsu ɓen do no tawa nder saɗorma baka ɗum ɗon wala hen laabi denagu nder ton no laatani saɗorma mawɗo démocratie gam jonka laamu tikkankinani nder filla denagu e soogueji ɗon tan to laabi hakkeji ɓiɓɓe leydi no ɗon jaaɓe ɗum ɗon gonga noon nder nokkuje to woldeji tawa leymu ɗon kam fuu e nokkuje to wala hakkillo ummingo ɗon gam laabi koƴaɗi ɗin no torran démocratie wooɗi du no waɗan caɗale ko rimani nder nokkuje goɗɗe
asawa bittiɗo enɗen toon dental partiji ɗi gala gaɗa laamu toon enɗen leydi kuɗu warga ɗi hawrino mumen toon nder stade félix oufet boigni nder huɓere abidjan nde enɗen ɗum du gam ƴamude faɓɓinol gaɗol cuɓakiji ardegal leydi ko siria waɗede ɗo enɗen hanno sylvain ingesi taykotoɗo dow laabi politique ɓi leydi kuɗu wardu noon haalirani ɗum moktar hammadou gam famtinde himɓe
guɓal ɓe gala e laamu ɓen tefi kettinane nder duniyaru ndum fuu ndenne e jiiɗe an iɓe ɗon gerɗi nana partiji wonɓe e laamu ɓen e milude ko cuɓaki kin no egginoyte mba ko ɗum ƴamama laamu kalifa waɗe woɓɓe du ƴamana tan cuɓaki e guine amma ɗuɗal nimɓe ƴamanana cuɓaki horeƴo e leyɗi kin e guine heɓa ɗum waɗa ko watte nimɓe fuu e nder tefugol laamu kam woni tefugol laamu guillaume soro e laurent bagobo ɗum yardore e mum nder haalaji maɓɓe ɗiɓe kaali ɓe gatti dande yahde e minɓe partiji maɓɓe muño ƴeewa guinam gam murtugol ngol ɓe ganno heɓayi jamako ɗum dooma ƴewde sako partiji wonɓe e laamu ɓen no noddan partiji ɓe gala e laamu ɓen ɓe gaɗa jooɗa kaalen dow mum
mena niger gaɗa keɓol jalorgal dow fedde latoɓe bal leydi tchad hannden ni pelle ɗiɗi ɗe enɗen ni ko mena fecca waɗa pecce ɗiɗi ɗe enɗen no siriyade fijoji lattol bal ɗiɗi ɓe latiɗo an leydi sera leon e fa hannden leydi tchad di enɗen hanano silman mohamed kawjiɗo filla golle feni fut latanɗe ɗiɗi ɗe enɗen ni o wi'i kono lawol noon ko watta cuɓaki lobbi waɗe ko watta ñañiɓe heɓe nder fedde mena de enɗen nani ko o wi'i moussa hasan e téléphone gam famtinde himɓe
arande fuu min puɗɗiranana e jaalede fartolatol amin bal ittodirol to enɗen côte d'ivoire kamɓe wakkati amin e madagascar ndenne sey tomin tikkinkini e heɓude jamaku kadi wakkati ñaw coronavirus o waɗi ko golleji lattol bal faddama ndenne jamaku amin ngu heɓi warde e nder wakkati handuɗo fuu du nder wakkati garki ekkintino keso o biteɗo jean michel cavali kamɓe dekkotoɗo ɗomum biteɗo caw fuki ardi wakati mo mobe mbayi fambe fede latal bandem handen la sara du mi milan latidide e besera lewana ndare mo en jata to latal bal itondirol ko novembre garo to mi pidata e be Ethiopie no le wakati no mo golleji keddi watte eba be ngada battane der latal mabbe balgo
afin de mieux entrevoir l'avenir.
Hey banna, nono, nebi kwa mi ama.
Hey bandirao, nui himpe fai watugo imanyao kesugu natu engu. Ait untilsino kwa himpe joto uro ustira natugo darjama are hako dubale de enhana wakati fu himpe gidata.
Nono, ito wodi gonga, ama mineni iyi, gondo ma alhaji, yo fama diga loktorore, mohoi inyo gungu COVID-19. Hani menjaha menga anamu baraka tonde uro maku.
Lume gida hahadara aminata. Wibu wa ani kuwane ahala de, woy mihim miyaha paade di kuruna wodi matno alhaji baraka. Jom, minka hana ia kami wala yehude seini munya. He hana aminta, bahabi pia mit altape burto hakudub enata paade de ee. Kwa minka njubu uranika.
Hmm, kukwanta ye on, welaka kuseta. Adawai watugu horma, yeru maku. Nana nao kumanani, lanyoluma, hibinama. Kuhida watagoma, higotraema, ihimpe. Ko annuda fu doggama gatta horma yer makko nana han min bumbo higoma imi doggima mi dalima lokaci nyawgu nonanta gamma jinjimmi dala batugo hanne alhaji buri igo yi eme hadde makko mene ilenyol makko higo tra e makko himbe ko ma anni fu burgo komi de lokaci aya
aminata minani halaji di kalan dakan kuma mi yetti no hande ma dare nyaloma oy jatte raro dem na noddem mo kan sembin indem
Basa fuwala do unne. Mifani unfu gankulon nyo gondenu. Gonda yenu. Kwa jimmi ima kanju. Mempota hakilo himpe. Gwampe haddeme do nyo gonde. Menangana empe godi nyo gungu COVID-19. Mehakilo ilawal adarun gan hisude kwa eme nyo gonde. Hanlotu kujute me ikatari lo kachifu. Iwatugo sumte ihunuku me. Ikuma mentala patago bandira eme senni. Unwatata menangana pe dar nyo gonde.
Oyo anni nore non de studio kalangu wadi hautade e minister kaljido cellal bibbe leydi Niger
gandali laaji kewdi gadi ko hande innirabe sukabe gollobe dar gollirde gomnati na dar gollirde godon no mila ko sigila kokkul sukabe endu tantan falibi jeegom dum endan hoya no tora dum endu sanne tawidu ibe bawi birude kosan dan dan be desa suka won dan hokke kosan dan dan wakkati be burti seni no wodi laabi godon kanaadi tokkire hanno madam jallo hamsatu jakite ardi do sarusi kawji do filla laabi nema hali rahilatu sumana gam famtinde himbe
Sako nohegi inna suka bira endamu resa kosanda ndeni balde wadoita na.
Himbe mila anono. Kamu nunor suka e endu innamu. Hunna noko titeni. Gollope gwamneti. Mane esaru siji goti. Toi wala aduko buri unhoide. Inna rape suka e. Nabai pirude endamu e. Resude. Tawana ale noko peonono. Toi wala adu fanu mfu. Kowata le rejugo. Kowani deni. Gwale pami. Mitwawi. Pirude. Enda a. Resude. Do tabal dernier erdi ni mi filo tekere lamde suddu da to bubi pawnyudo deni tukale kacel gali rafama e mo way hokete da wodi ko sandan no way wadde lereji jeego bonan misal deni le yamne jeetati subaka burta tomi der bada an deni mi wartata le yamde nay lasara ko sam dan bonnata ko e dan way hokede suko on denne inna suko on no way biride en dam ya rasode le ne kure de tawe wula fe wadu amma to moto dan der congelateur kai ganni suko on no waddi di e dum way waddente durma bane nyaw pufe me bo yide fere be o jahale ma hijje tobe konno musina suka be mu be bertama en dam mabbe wattede der congelateur wakati fu de suko on rafama e dan te don wolne fa pew e majjo dum hokka moda
balde foti kosam inna suka watta der congelateur
Der congelateur idun seri to kosalle en detati gallede cebbe yaadi yeso kosan indaraabe sukaabe idun waawi wadude baako atalabitati dan bona der congelateur on gantonga der congelateur ujano lati di gadana kena tonta en dan inna suka rosete seni biri dan endum amma to medon medan bayi rasudara ko watto leru ler congelateur
noy kosam inna suka waawi resirede der congelateur
to dan handana resede de tawenya arde fere feerejo no ton wonde ni imiɗa anni ko mawɗo jahangal ko ota lewru nden imi wodi suka miunion to fuu mi ɓirtanana kosam en ɗan an wattur gueɗan daña adresseji les congélateur jangoy dani imi yiɗi ɓirude en ɗan an fuu mi yeƴtitto no kase wo ottudeɗan daña ardego nden ne ɓirol fuu e ñaardemo gam ɓoyol desol kosam ɗan na seedi hana goto.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguudo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗi dow moɓol kosan endu ko iskaɓe kokkete kokkol habaruji meɗen timmata sey min mbiya on balen to jam waali.